the boy.
They call me burner.
Splat nams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come to make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. Now if you walk on my best, now my day. One apaka, one paka, one anita. When I'm boy, I talk it last day. One apaka, one paka, one anita. Now if you walk on my best, now my day. One apaka, one paka, one anita. Kunde boy, chataki lase. Wana paka, wapaka, wananita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika pota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them. Kutunza so sura so shepu mini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best in my mind pamutu bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best in my mind.
Oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika pota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them.
Oh, your goddamn, Toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza gimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Amba kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama baka. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika pota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Shika pota.
Ruksa kutunza.
Hey, hey. As if you walk on my pants, now my day. Wanna paka, wanna paka, wanna nita. Esa. When I'm boy, I just like it, I say. Wanna paka, wanna paka, wanna nita. Esa.
As if you walk on my pants, now my day. Wanna paka, wanna paka, wanna nita.
Simba, my vision nita. Shame, bile madem zao na wakita.
Yes.